Pesa kawaida huwa kwa benki, ama biashara huza ni kupatie. Lakini Yesu wana style different. At the end of wa samaki, mdomoni utapata doha. Wake.